Sidhu ndani ya Yumas Records. North Family.
Hakuna kitabu chao kama Biblia.
Kwa imani tena penda sana maisha ni maisha yako yatakuwa na amani na utaishi maisha yako salimini. Kusoma Biblia ni utamu kinazidi tamtamu. Soma uizi utamu na mambo yake matamu.
We shetani no mizi wako go nitakuita God. Yeah, yeah, I could show. Where shit on you know. Me see what I go. Me talk with your God. Yeah, yeah, I could show.
So, when Shirati jipange leo. God ye mwenyewe ataki mchezo. Kind of seed ye akuna upeo. Atakufanya uchen juntu maendeleo.
Maendeleo.
asante mama.